somebody, choose somebody. Now watoto wanaopenda kujigamba. Yeah, ni changamoto kwa vinabu na bajanja. Mliopo ndani fani. Kaa chini tafakari, kipi tunafanya wakongwe wa zamani. Wakubwa na watoto, wake kwa waume ndani nyumba. Say hello,
hello.
Rusha mikono juu na tuimbe kwa furaha kwa pamoja. Here we go. Hakuna wakuzuia. HPC, DJP, Zosi B, kinabo tandika zuria. Ok, mpende ya kupendae, mbusu wa kupendae, tapeli achana nae. Chuna buz, ehe, akitaka vingine mwambie, jo badai. Hey yo, piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Big Lawi, piga makofi, yo Kanyigo. JT, pick up my coffee. Na bana pick up my coffee, tafadhali. Uncle J, pick up my coffee. Masud, Masud, pick up my coffee. Master T, pick up my coffee. Na bana pick up my coffee, tafadhali.
Nasema pick up my coffee, pick up my coffee. Kama wewe, sim kolofi. Kwenye party, hakuna uzushi. Tunataka watu wacheshi. Tunajilusha, kima jojo. Kileta, fujo, na tupwa selo. Stuka uendapo, tambua wapi ulipo. Usije ukapata kichapo. Hii ni fani, usete utani. Body school imelala kichwani. Na wasabahi kimala maskani. Na wote walio kuma mtoni. Nisaza kazi, panda jahazi. Kama msanii milango ipo wazi. HBC walifunga kazi. J sasa kamwaga ladhi. Kwenye machozi, jasho na damu. Singo ni bongo, Dar es Salaam. Wakubwa na watoto wameipokea kwa nidhamu. Ni delemo na vifijo, yo piga makofi kama nguvu nazo. Ni simple X mzee wa ngano, hakuna noma mambo mswano.
Yo piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Saleh Jabri, piga makofi. Ibon Malim, piga makofi. Joakim, piga makofi. Na mana piga makofi tafadhali. DJ Kusaga, piga makofi. Fresh XC, piga makofi. Cool Mosi, piga makofi. Na mana piga makofi tafadhali.
Ukurasa 27. Wote mnajua kama fani imela.
La.
Nani amesema kama fani haijala?
La.
Mbishe mlete kwetu ili akiri ni bala.
La.
Nisiwe tu sana hata mama mgeni wa.
Wa.
Tunajimwa mwa JX and Mr. Za.
La.
Mshike mtumba mzuri cheza Nike Star Star.
Star.
Mida ikifika cheza mchezo kibaba.
Ba.
Fanya mrugu mecha kini usiache zana.
Na.
Mchezo kutofika sio mzuri jama.
Ma.
Piga makofi shangiria ushindi kama.
Ma.
We mfalme toke meka mingi sana.
Na.
Jili mina jayi aka nyingi sasa.
Sa.
Rafaa kuitwa baa siyo tena kaka.
Ka.
Piga makofi tafadhali. And wave like you don't care. Kwenye pali mezuka kama sari. Yakuna mjuba kanletea. Narudi fresh kwenye mstari. Mr. Zagi naendelea. Toka kati hule hadi wakati huu. Cherepi na chelechelea.
Hey yo, piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Rankin, piga makofi. One love, piga makofi. Johnny Linga, piga makofi. Na mana piga makofi tafadhali. Yami Lilanea, piga makofi. DJ Eddie, piga makofi. FBC, piga makofi. Na mana piga makofi tafadhali.
Thank you.